Vasudeni was known as a Sukus guitarist later on, so let's play, and he was a very talented guitarist anyway, and here's another very talented guitarist who got a name for himself as a Sukus guitarist. Two weeks ago, we had a number of requests for music from him, and I didn't get to any of it. Here is Diblo Dybala, along with presenting the group Machacha. I think it's one of their first CDs that came out years and years and years ago. Anyway, we're going to play this one. It has a whole kinds of good people on it. Likinga Redo singing, Locasion Bongo plays rhythm guitar, and Goma Luquito's on bass, and all kinds of cool people on here. We got singing by Otis Mbuta, Feri Lau, Kichar Kilesa, and Dybala himself. So let's hear basses by Miguel Yamba on this as well. How about that? All kinds of cool people. Bass, drums by Kamba Mbello. Here we go with a song called Merci Papa.
Thank you. Nanga kinya epayozali.
Merci papa.
Oh sukana yo lithelo.
Merci papa.
Oh sukana yo satana.
Merci papa.
Satana yondoki yabulu.
Merci papa.
Satana ible ya masumu.
Oh Samuel.
Geste papa sinanga moko e
bako tindo kyo katanga na yo eli olingo nango boito fanda eli kende malamu na tikali bako tindo kyo katanga na yo eli olingo nango boito fanda eli kende malamu na tikali
na salami ni na salami Soti, likambo ya salongo kototika tokoma na kayu. Una yoke ezali pe paradiso te eli. Kola taki toko kasi mbete akolola koma longa te.
Bako tindo kyo katianga na yo eli. Olingo na ngobo ito fanda eli. Kende malamu na tikali.
Geste papa sinanga moko e papi njuzi
onde somo pepi nos mongongo nge jake kichu achat promotion PDG Sakamuse Patron Sanga le mangana top Pona le kalufundu angana mona boye pona le kabajeste Thank you.
bali kola na tepona mozise ya libenga moninga mwasi kola na tepona kitoko ya nzoto esali mabele kona epona venilo na yo pe ya bana kitoko na libenga esali ekolo ya sabolo mama
libenga esali ekolo ya sabolo nolanda yango te kobwaka yo na mai ye
kona epona venilo na yo pe ya bana kitoko na libenga esali ekolo Kola na tepona kuzise ya libenga moninga mwasi Kola na tepona kitoko ya nzoto esali mabele Kona epona venilo na yope ya bana Kitoko na libenga esali ekolo ya sabolo mama
Kitoko esali ekolo ya sabolo Kola na yote kopo kaya na zamba ye
Kona epona venilo na yope ya bana Kitoko na libenga esali ekolo ya sabolo mama
Na manevra ya bazungu na mi fitie le select dancing club, le volcan, gilet, le
coton. Nous prenons la bordille à trapalé, comme un abbé à ma cambo. Ma maman y a wensé valé, mi coca pour la missi à mon ganza. L'icolo y a la guerre, et ça n'a mon pouvoir. Pour la wensé à mon galier, comme un cambo à mon cabage, cambo. Matissa boua yo, provoquez-le, et qui dit la carte. Passez le combattant.
Shimata, Spensori. Debout tout le monde. Bakomele yango ya pire.
Apa du tout tiri, apa du kwenda, apa du tout tout gagne, mbata Congo. Congo mo Kinshasa, mbata Congo. Congo Brazzaville, mbata Congo.
sa ambiance. Tanzei, tanzei, Kuntsevi. Willy Mulua, the gentleman de Paris. Yeah. Dickens Maccabi, Asimba Moto.
Barabas pomba poraka mabende biso ba kretia to linga lo samo
weza na pomba nzoto na tika mokilo yo na pomba nzoto na tika mokilo yo kuna ye
hey, Claudine Monari Celestine kwa kwa
na pomba nzoto na tika mokilo yo na pomba nzoto na tika mokilo yo kuna ye
Anisette Makwala Londri
Sangana linga extra musica. Boy, every très bien que je suis kanga na lesaka famille.
Na popo manzato, na tika mokilo yo. Na popo manzato, na tika mokilo yo.
Tika Sergio A, Sergio Beto.
O kondia peki si mwana na ya linga mobola. Haye bi très bien que bilengia mwane sala kakuna.
Na popo manzato, na tika mokilo yo.
Wivine Moleka, Brele Yuka.
Soki bape kisingana linga ya pole malie. Oye bi très bien que ye moto sala katenga na zala.
Na popo manzato, na tika mokilo yo. Na popo manzato, na tika mokilo yo.
Colonel Mongole, Ferriol Gasakis.
Oko Pekisa Bertobilia, Linda ya Syriac. Oye bi très bien kaza papa ya banana ye.
Ako bomba nzoto, hatika mokilo yo. Ako bomba nzoto, hatika mokilo yo. Kona ye.
Na bosa niote, for
Justin et Lily. Soki bobe kisinga na linga kola remia ya yos. Boye bi très bien que ya salisa kanga na tango ya pasi.
Na koko manzatu na tika bokilo yo. Na koko manzatu na tika bokilo yo. Ona ye.
Oh ni kanungo ya Henri Ose. Soki bobe kisi Gilles Gondwa linga aniopa. Boye bi très bien que ya zali mamba ya banana ye.
Na koko manzatu na tika bokilo yo.
General René Bokasso qui bope qui se gaya linda Michel Nguesso. Boye bi très bien kasa mama ya banana ye.
Akopo manzato hati kamo kilo yo. Akopo manzato hati kamo kilo yo.
Bira la bira, Duka Yondi et Matidor. Boko Pekisa, Médard Milan, Douane, Lingue, Extra Musica. Boye bi très bien Kéza, seul orchestre, mon enana Congo.
Ako Pomanzato, Hati Kamo Kilo Yo. Ako Pomanzato, Hati Kamo Kilo Yo.
Rosette Damba, Rosine Kamango, Soki Bope Kissing Analinga, Benina Tarajinia, Boye bi très bien Kebaza Banana, Nanalinga Kamina,
Napo Manzato, Natika Mokino, Napo Manzato, Natika Mokino,
Le Benjamin du Parlement, Serge Bouya, Honorable Wapi Silvi. Conseiller président Mobali Bada, CTH, Habib Tirinote, Jean-Claude Kakou, Colonel Ombili Michel, Richel Basila, président Fred Mamona, Maurice Lecoud, Ruffin Bouka, Honorable Willy Matianga, Jean de Dieu Kourissa, Honorable. Emmanuel Saïr, Breno Nabia, Brigitte Konga, Wapi, Annick Colonelé, Jean-Baptiste Antaille, Focus le pétrole, Didier Franck Nachetemba, Mariam Issa, Esther Séduction, Maman Gogo, Serge Kémy, Béjefi, Okasso Kana, Colonel Tiendje Lamba Bouya, Benito Amouzou, Médard Bombo, Léopold Tatier,
Soki bope kisinga na linga General Kabira Nobert. Boye bi très bien que grâce na yenga na le kaka na Terre TV.
Na koko manzato na tika mokilo yo. Na koko manzato na tika mokilo yo. Ona ye.
Colonel Yela Véro.
Boko pe kisarno wamba linga plus exasu. Boye bi très bien que za mwasi na ya balala tisa lopete.
Na koko manzato na tika mokilo yo.
Confide Yoka, Oloya Ingrid Ndake.
Soki babe kisingana linga Claudia Sasu Ikia. Boye bi très bien kia samote mama la mwa na Congo.
Yves Gatti, Magali Itua.
Pe kisa Max Lwemba linga Florence Badio. Boye bi très bien kaza mama ya David Lwemba mon ami.
Akoko manzato hati kamo kilo yo. Akoko manzato hati kamo kilo yo.
Nelinga papa toma na zelo tu ya lelo dani mama ni azala kiawa
avoir trop de certitudes et d'a priori c'est mortifère. L'amour n'est pas un acquis substantiel mais une conquête fragile qui ne survit que de la participation de chacun.
Amo boni oteme na bolingo nanga bolingo yanga na yo isa ya batozo mye na ebisaka fami nanga ke na linga yo balingaki kobalisanga na mobali ya mosolo sango na minoko ya bato ekoi na matoi mayo verifie yango na nata na majumele poloko na bango ezalaka se na moye bazio lelo mpe makasi ya kobunda ezalaka te.
ni boni yo teme. Na emi soka famina yo kena lingwa yo.
Samona minoko ya gato ikwe na mato ima yo. Koloko na bango esala kase na moye.
Basio lelo nga makasi ya kobunde zala kate.
Ngai Charlie Mwamba.
L'hôpital zala kaya moto nyonso amo. Boke sene zala kana malade. Boloko zala kaya moto nyonso amo. Kasi bokoti na yo kaka soki osalinga mabe. Nzela zando ezali ya moto nyonso amo. Boke sene zala kana kitunga. Epa yo tika kinga amo. Nako manga mazamba. Epa yo tika kinga amo. Lo sambo na lo sambo.
Nani mama ni. Ibeko nini yo pesa na tosate.
Na botela yo bana. Na lamba na zika maboko mpona yo.
Na katia kafufu. Dani mamani. Long for.
Yeah, yeah, yeah.
Na lamba ginai. Na kongole na kolombeli susute.
Na kosa mili susu. Na mwana oyo dani mamani.
Akobo mangayo.
Didi Kinwani, le grand patron de la matière première.
Willy Likai, Blaise Ntelema.
Poso ya lelo yo, poso ya makambo imae. Babutu ya pongi angae komi ya makanisi. Babutu ya kolala ya ngae komi ba insomni.
Kina muna kina miso na ngamo kola boka bwani na biso. Kebo lingo na yo zala kia koto ndateo.
Na kinela kiyo mwama lo balikolo ya noti ya piano. So kie kokoma epa yo zalie.
Same di mokolo na mona kayo zala ki beni par le ciel. Elo maina nkopo e kominde kobi malitanga. E koto na mbula nini na katini. Molongo komula iba tuwe bele. Ngaya wa maboko ya kufunga manaza kuzila molunge.
Nga poli ngwake, suki nanga ya maboko papa ufungoli. Liputa na ntolo makolongulu. Nga ya wana rompwe na kobaluka se kobaluka. Angela nyakole lisanga alobi mwana alempa uwe. Bolingwake suki nanga ya maboko papa upanzi.
You're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM Richmond. Been listening to a lot of great music. That last track was from Chico Mawatu. The last CD that he put out came out in 2007. The name of the song we heard was Dani Mamani, along with Maloj de Legendre singing on that one. The name of the CD is Kimbandan Zila. Before that, Extra Musica, along with Roga Roga, a great Congolese guitarist from Congo Brazzaville, the song Vrai PDG, from the CD Sorsa Yeye Kindoki, 2011, on the Letiok label. Before that, guitarist and composer Mayula Mayoni, who played with all kinds of people. I mean, he was with Franco and OK Jazz, all kinds of people out there. And that was from his solo CD, which came out late 80s, I think, early 90s. We heard the title track from the CD Bikini. Before that, we heard from one of the last LPs recorded from the late, great Dr. Nico. The name of the LP was Adieu on the African Music Gallery label, produced right here in the United States, up in Washington, D.C. We heard the song called Nakomi Boye when Dr. Nico was a guitarist that played with Le Grand Calais, and then with Tabale Rochereau, and then with his own band, and then he just sort of disappeared for a while, and he was gone for a number of years. Came back in 1983, made about five or six albums, and then he passed away. Sorely missed, great guitarist. Before that, High Priest Safro Manzangi, Denny Safro Manzangi, who was played with King Kester Emenea and Victoria Leeson. He also had his own band, which is based in the UK. That's from one of his solo CDs called Wise Man that came out in the late 90s. We heard the song called Farewell to Ellie. All right, as a public service, let me let you know that the Virginia Historical Society, in partnership with RPEC and with support from Diversity Richmond, presents the Created Equal film series. On Thursday, July 20th, VHS will host a free screening of Here's to Flint. This documentary, created by the ACLU of Michigan, is a searing examination of the origins of the Flint water crisis and the determined efforts of Flint residents, activists, and researchers to learn the truth about the city's lead-contaminated drinking water. The show runs from 6:30 to 9 p.m. at the Virginia Historical Society, 428 North Boulevard. More details are at vahistorical.org under events. And let's see if I can get this little thing here to play for you.
Ever wonder what happened to good radio? Ever wonder what happened to tuning in at drive time and actually hearing music? Why do those other guys on those other stations always feel like they need to yell at you? Tune into the Lotus Land Show on WRIR 97.3 every Wednesday night from 5 to 7. The Lotus Land Show, taking back drive time. A different kind of yelling. A good kind of yelling.
All right, we're not going to yell at you. We're going to play some more guitar music. That last song featured Maloj de Legendre. He's on this one, too. Last time I played a song from this LP called Ya Nono from Papa Noel, and I played the wrong song. And I promised to play this one called Aimé Ton Prochain. And I'm going to play it for you this time. It's a great song from the guitarist Papa Noel, who also played with Franco in the OK Jazz and also with Les Bantres de la Capitale. He's a very, very accomplished guitarist. Rare album. Here we go.
Zamba kabola misala na bato banso mama. Mama Yanolo Yangai mosala mizikie. Bangi mokili na bangi makamo e mokili za masala e koma ya bandoki mama. Mama Mama Balingi neba kunanga mabesu e Yokali kambo Zamba sala bato na mokili Zamba kabola misala na bato banso mama Mama Yanolo Yamai mosala mizikie Libosona mokili, lisumu ya lokoso, lisumu ya mibale na mokili, kaina boma abende, zame pona nini, satana poteli mitema ya bato banso mama, tubela masumu mayo mama, tolonga masengi nya ye mama. Sambela Lisumu ya liboso na mokili Lisumu ya lokoso Lisumu ya mibale na mokili Kaina boma abel Nzami pona ninye Satana poteli mitema ya bato banso mama Tubela masumo mayo mama Tolonga masengi nyae mama Sambela Mine tolingana e zoto pena molimo Ebo mine tosangana e kati pena libanda Tina nini totikili loba nianzambe Linga moninga lokola yome mamae mamae Eee mamae Mama Tuvela masumo mayo mama Tolonga masengi nyae mama Sambela
mokili lisumu ya lokoso lisumu ya mibale na mokili kaina boma apete nzambe mpona nini satana poteli mitema ya bato banso mama tubela masumu mayo mama tolonga masenginya e mama sambela ebongine tolingana e zoto pena molimo ebongine tosangana e kati pena libanda tina nini totikili lobali ya nzambe lingamo ninga lokola yo mei mama e mama e ee mama e mama tubela masumu mayo mama tolonga masenginya e mama sambela.
We're going to end up with some Pablo Lubadica. See you again in 2 weeks.
Ewe! Magula! El Condor, pasa! El Nicoloba, pasa ya Pablo! Oh,